the name of D-Check. Welcome to the fire department. She's the ambassador. Let's go!
Nina kumanya po bakazi wosiana. Matisi ningana me baby ni wosiana. Mujoke la siku ya nina muona. Nanzelo zanga za tende kaine. Walindi milo mutima yue. Na umi ni wewe, ni wewe.
No.
You got me losing my mind, yeah. Still you are my head, yeah. Mutima wango na zanga yue. Tetifaye na umi ni wewe, ni wewe.
No.
You got me losing my mind, yeah. Still you are my head, yeah.
Popa ekizamu na kufela. Nipanga malaini nga baba pogela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga malasha nziuza chikelo ni chaku. Fela nga nilo tesin bilivapu. Beauty na poko si unasungapo. Ndiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipata wole kachikwela. Nifuna love no tiche kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chaka chatifa kepa mwela. Kanichi njanganda la mayo katana. Nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. Is a city that could go to Dila bako makolo. Kukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi cheti punda yolo. Perfectly umani kwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inefya sote sana eh. Hold your peace if you got nothing to say. Wifey material si badi badi. I'll give you my heart iwe kwati gandi. Gelo so fly you never landi. Love uni supply all or no demand. Z30 I can never complain. X yange na mokari 10. Nika kuyewe makwela na bipi. Bwa ni kupangise GP.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Mbatisi ningana me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tende kaine.
Fune winango baby. Let's go. Mr. Louis Daka, what's good? Mr. Young Furious a channel. Fashion is a gala. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Peter Petros a Capondo Zone. Mr. PTK. Johnny Knuckle. 1, 2, 3. Let's go. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The fire department is in the building.